prolific?
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
What do you want from me now? Ufu no puela, chifu kwa nalemela. Sorry. Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila. Sorry. Me unayendela, na mutimo na sizila. Sorry. Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila. Unayendela, na mutimo na sizila.
Chini kaka kumbili fentaba wapwele la puti. Bienda koko kunani pasa chilonda. Weneze voma kala malonda. Manja wakui hati ufu noronga. Chifukwa chandala maine nenze ripe mane. Papa manja unisi anoenda kukina. Manja na papa mayo pinchi wawelela. Ine na papa mayo pinchi vya kuwesha. Anu mapaye unanisia. Nosaka kobe na nguiwe.
Unanisia ingetia kenste. Pacha nenzi lipe kanto. What do you want from me now? Ufuno puela, chifu kwa nalemela.
Sorry.
Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila.
Sorry.
Me unayendela, na mutimo na sizila.
Sorry.
Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila.
Sorry.
Me unayendela, na mutimo na sizila.
Sila kukabie, tetinta pofu na fshiri. Chari pobudu na rife kwa kindi pa mutine. Nari ku dark side, ya rife bye bye. Use pala peni na titi kati hey guy. Sela kabie senda kachoda pa tampa. Chari fiabune pala peni pa kutampa. Action, he speaks louder than words. Fefire na kulanga na tulonda just get it. Sorry kabie tati mpapa tire bam bam. Wengi batu konga na wakwa toko kwa tam. Niko na madam, elu ali pam pamu. Bekilo lwa fpamu, tati kupampemu. Sorry.
Unanisi ya ingetia kestens. Pacha nizili pekantu. Nizili pekantu. Jeneze kama muna kakuwa ya wayafe. Kukala nane long time mongafe. What do you want from me now? Ufuno puela, chifu kwa nalemela.
Sorry.
Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila.
Sorry.
Me unayendela, na mutimo na sizila.
Sorry.
Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila.
Sorry.
Me unayendela, na mutimo na sizila.
Listen to my life story, it was very difficult for me to be loved. I remember that time, na let you like no bad cat for me. As time went by, things face of a lack. For the love that nobody showed me, turned into a blessing. Now you wanna come back, bleeding. Number na di yaka de chalipo. Tetim buelele numa. I call a tetim buelele nemuma. I wish you knew what my future holds. Tawasulo mundu mule kule isunka. Fe.
Unanisi ya ingeti ya kestens. Pacha nizili pekantu. Nizili pekantu. Jeneze kama muna kakuwa ya wayafe. Kukala nane long time mongafe. What do you want from me now? Ufuno puela, chifu kwa nalemela.
Sorry.
Ya mwapo nisi, ya mwemule nisi ila.
Sorry.
Me unayendela, na mutimo na sizila.
Solo Mazari
na
CJ Dora
na Mr. Biro Emu Okeng
Zeri West.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.
Send them money.
Ela Feyo
Agat
Sangwapo B-Sounds True Bass Entertainment.